Yeah, 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 yeah. Just slice this alcohol. Excuse me, woke up on popo. Excuse me, woke up on the joker. Winter of Coca Gaja. Navida Limbia Ganyonyo. Excuse me, woke up on a colo. Even so, Coron and Goko. Atibutia mungaji, loza ni yeni omolo. Watu chiki ya buti, atijibutia nanga za uongo. Atijungia sali kama kideni msupa na nyeni ongongo. Alidem yizo mastoro, mpaka kaletaka kondom. Buti alitoka, buti skuzi kwenye upa katuni kwa ndoto. Mukatadi dono, mukatadi angoso. Atulenge usani litaga msoto, skuzi na dai kwa moron. Alinitaka kijani, haka nichemshu bongo. Alinitaka kijani, nike igeuza sodom. Skuzi mi wako pa mpopo, skuzi wako Kobu ndio joko, minta okoka kaaje. Na wila limbia ganyonyo. Sizi miuko gana kolo. Ime sokoto na ngoko. Atibutia mungaji. Loza ni yeni omolo. Sizi mtani osoko. Sizi mafala ndo honga.
Mule mori one man army, me link up na Gary Sanfi. Me biro shion tadi nyola mindo ni geuze hadi kizazi. Natia bidi juu chini, juhudi ni kama sina mbele wala nyuma. Nimecheza chini, kihudini, look yangu si Gucci, si Prada, ni Puma. Niko omnipresent, pro bono, kwa hizo magig. Hadi wakati squeezy, niko absent, isa nono. Kama huna fee, utauma vi. How much weed I smoke? Kauliza ule mso wa senses, I kid, I joke. Ikikuja ni zile soli senseless.
Excuse me woke up on popo, excuse me woke up ndio joko. Minta okoka kaaje, na wila limbia ganyonyo. Sizi miuko gana kolo. Ime sokoto na ngoko. Atibutia mungaji. Loza ni yeni omolo. Excuse me woke up on popo. Excuse me woke up ndio joko. Minta okoka kaaje. Na wila limbia ganyonyo. Sizi miuko gana kolo. Ime sokoto na ngoko. Atibutia mungaji. Loza ni yeni omolo.